Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mubao.
Anachukua, anaweka, wa.
Boss Yamboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma, wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike. Kwa penzi letu chakike. Lazima wachuchuma, wamengia chakike. Kwa penzi letu chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendez Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kwa jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo kyoto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami.
Chipepe.
Oricado momo.
Chipepe.
Oya mama dangote.
Chipepe.
Edo nifungwe.
Chipepe.
Chu, chu.
Chipepe.
Chu, chu, chu.
Chipepe.
Yani chu, chu.
Chipepe.
Chu, chu, chu.
Chipepe.
Nasei.
Joseph Mertier.
Nasei.
Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Anyata katwa kuga kate aluba kate.
Simba ye,
yes,
choisi ma tata.
Chuma, 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 chuma.
Akuga kate alinga katwa aluba kate.
Sukuma,
yes, Adolfo mute bachi la mwina.
Papa mazuma.
Joseph Poussard,
la baba Mazuma,
Zodwa,
Andel,
Parare,
Dare Salame Mazuma,
Akosha,
Daimon Mazuma, Kinshasan Mazuma,
Kaya, Kaya Moucha,
Mazuma,
Kaman Fouama.
Usiniguse, usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali, corona.
Kusimbate,
corona. Kwanza kona ogopa, corona.
Kusana musika,
corona. Tena va maski, corona.
2 metri,
corona. Mikono ya kokosha,
corona. Del Pigo, St. James.
Titi Stone Nike.
Ibi Santos.
Idolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos villes. On vous a parlé de nos